kutoka kwenye chosen one. Mara tena na tena, summer next.
Ooh, yeah. Chosen one.
Line, but Christ yuko hai, ready kutupigania. Tulia, tulia, hata kulia, hata kulia, kutulia.
Yeah, kweli baba naja kwako, kujua we, baba wa yatima. Tena wewe ni mume, mume, mume wa wajane. Hakuna aliye kama wewe, ndani ni maisha ni yote. Nitakusifu, Ebenezer.
Wacha kelele.
Watch out, kelele.